Jimmy.
Is it man sini kamzos? Man sini kamzos. Is it man sini piru jom? Sini piru jom. Biggie. Te buka fu jom. Biggie. Ono na ificha jom. Biggie. Te buka fu jom. Biggie. Ono na ificha. Ile mamsi pale unabuyuna pale pale ni baba pale fiadi. Ile mamsi pale ni meka wi menam.
Ya, Bukavu, Bukavu, Bukavu. I bet Bukavu, Bukavu, Bukavu. I wanna man, Bukavu, Bukavu. Yee, Bukavu. Ah, lete Bukavu,
Bukavu,
Bukavu, Bukavu. I wanna man.
Skate tattoo on a casual. Mamsi tattoo on a casual. Skin Billy, Billy on a casual. Casual, Mamsi Billy, Billy on a casual. Is it Mamsi ni kamzos? Mamsi ni kamzos. Is it Mamsi ni piru jom? Ni piru jom. Biggie, te buka fu jom.
Biggie, Zinda Bakenja, Bakenja.